wote shajitambua stokani pote kwenye kisanduku tiki okay nipe kula usilete complain
kwanza hige miangu manze manze sema raisi yote manze
wangeswa na disi what can I say benki kwa risky mini kibopa siogopi risky mini kikopa hata ninge mili kichopa si enjoy kuwa college dropa daydream nyonga biti kadre rap kama siasa mini kabwe rap soka mi hamisi tambwe hamisi tambwe
Barry Pasta, no when you're working, hey, no when you're working. Body crush it, Sally is okay, hey, Sally is okay.
Wanishindanisha wope na Ray, January, February, April na May. Mwafrika weka pistol kwa gay, pistol kwa gay. Usiniletea pushe kuwasha unaniletea ushoga mi basha unaniletea uana mi asha eh kipua ni la hasha
niletea kushika champagne mikataba ya kugusa kwa pain so si maandiko yes my man kitchen mi ndo mzee wa campaign
unaniletea mitungi sitaki unaniletea milungi sitaki of course rete mishkaki tuichome tu bariki hii traki
bari pasta ndo menu. Body brush and fully attractive.